Kingdoms on the sixth floor. Money makes me live fit. Every day is really thing new, bang a new hit. It's the fit. Ligi yangu pia wa yusik. Masniti niko hapa yani kuwa tichi. Muta soma lembo yetu tunawakilisha 001. Ngoma yetu hita chani kote itafika niwe. Superstar number one, the black to copy and best. I'm not the best, lakini just giving them a shot, 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 shot. It's a cool talking, it's a good vibe. Niko na wana zahiri ya susu. Utasoma label 6-4. You may take a course, we are taking course to another label. Just trying to promote my new song, say. Money makes me live fit. Every day, releasing new magazines. Watasoma label yetu, atu checking our noko. Watasoma number yetu, huu mwaka tunatoka kidovote. Walisema sisi hatutoki kabisa. Watasoma label yetu, huu mwaka tumekuja na ubari. Nimekasirika hutajua niko na ubari. I don't give a damn, middle finger for the haters.